yarasuhuje bakunzi b'ikiganiro muri Isanga kuri Radio America uyu munsi kuri mikoro hano i Washington ni muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihe cya 1973 ikora Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Igihe uwari perezida w'u Rwanda Yoweri Kayibanda yasimbuwe na Juvenali Habyarimana, icyo gihe wari minisitiri w'ingabo. Nyuma y'iyo kudeta bamwe mu banyapolitiki barimo n'uwari perezida Kayibanda ubwe bishwe mu buryo abanyarwanda benshi batamenye batanasobanukiwe. Kabone n'imiryango yabo yahawe yabonye umwanya wo kubaririra. Intandaro y'ibiganiro byose twabagejejeho n'ubushake Ijwi rya Amerika ryagizeho guhuza Abanyarwanda. Icyo Ijwi rya Amerika tugamije muri ibiganiro twatangiye no kumva buri wese buri ruhande, tukifashisha n'abasesenguzi bakoze ubushakashatsi bwimbitse. Twagerageje kuvugana n'abantu ba hafi bagize uruhare muri iyo kudeta, ababenye bya hafi kuko yakozwe, abaganiye bya hafi n'abari mu butegetsi. Twagiye twifashisha inyandiko ndetse n'amajwi ya bamwe mu bavuzwe cyane, gusa ntitwahamya ko twamenye ukuri kose. Turizera ko twatumye benshi muri mwe mumenya byinshi kurushaho, nubwo amatsiko adashira. Turizera kandi ko bizatuma hari benshi muri mwe bumva ko kudaha umuntu urubuga rwo kuvuga ibyamubayeho bisenya kurusha uko byubaka, biratandukanya kurusha uko byumva. Turizera kandi ko ibi biganiro byose byazatuma abatari baziranye bamenyana kurushaho byose, kandi ni ukwagura umuryango nyarwanda. Ahubwo nagira nti ni ukwagura umuryango mugari w'isi. Iki ni ikiganiro cya munani twizeho twegera umusozi birumvikana. Ndasaba mugenzi wacu Jeannette Dushimimana akomeze afata ijambo abagezaho ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka kwifatwa ifungwa iburanishwa n'ishwa ry'abanyapolitiki bari abategetsi muri leta ya Perezida Kayibanda. Twakomeje kubigarukaho ariko ibibazo n'utubazo biranga bikagaruka. Benshi mu bumva Ijwi rya Amerika bakomeje kutwandikira batubwira ko batasobanukiwe neza n'uruhare abasirikare bagize mu gufata abanyapolitiki, abahataga ibibazo interrogatoire bari abasirikare, abafataga bari abasirikare, abayoboraga gereza bari abasirikare. Ikaba ari nayo mpamvu abanditse benshi bamaze kumva ibiganiro n'abaganagiranye na Colonel Laurence Rubuga wari wungirije umuyobozi wa Eta Major Juvenal Habyarimana, barambazaga bati uzamutubariza dusobanurire, kuko twumva ibintu byose avuga ko atabiza, ahubwo akavuga ko byari bizwi na chef d'etat major wari n'umukuru w'igihugu. Gutuma Ijwi rya Amerika ni ugutuma mudatenguha. Ibibazo mufite iyo mubiduhaye turabibabariza. Colonel Laurence Rubuga yagarutse muri Isanga atangira atubwira uko abo banyapolitiki bafatwaga.
Bakorerwaga nkete n'abaopeji bo muri Service Centrale de Renseignement, noneho dosiye bakayiha procureure, procureure akareba niba hari ibimenyetso uwo bifata. Dosiye yabona koko ari igomba gushyikirizwa urukiko agakora mandadare akayiha president. Habaga igihe ari imwe cyangwa ari nyinshi, noneho perezida akaziha komanda de la police militaire.
Uravuga perezida
Habyarimana?
Perezida Habyarimana ubwe niwe bazihaga?
Oye, kuko antako chef d'etat major ba opejidora di service centrale de renseignement bakoraga nkete bo bakayestima ko dosiye ari kuroti yuzuye, bakayiha directeur du service centrale de renseignement akayiha perezida akabiha Kavaruganda. Naho Kavaruganda ya diga yasanga harimo ibimenyetso by'icyaha bifata uwo barega, akaba ariho akora mandadare. Iyo mandadare akayiha perezida. Perezida akayiha komandador wa polisi militaire pour exécution. Bon, ubwo rero yabaga yanditseho na perezida bamujyanamo muri iyo nama yari yavuze ati nzaba dirija verdo prison ya Gisenyi ya Ruhengeri ubwo commandant de la police militaire akadezinya ekipe yo kujya gufata uwo muntu ikamujyana aho procureur yageze ako niko kazi bakoraga
none se ibyo rizinde yandika hano avuga yuko nta manama yakoranaga na president Habyarimana arabeshya rero niba yaramuhaga raporo yagwa yatanga raporo gute atakorana inama nawe
oya ubwo se ndi muri confidence yabo ntabwo mbisi sinakoraga nawe
ariko wari kegera cya Habyarimana yari chef d'état major ariko yari president wa republika n'ubwo ko akazi ka chef d'état major ubundi niwe wagakoraga colonel Serubuga
Dizinde nawe yari directeur du service central de renseignement ariko ategekwa na president. Cette fois-ci ategekwaga na presidence. Naho njyewe narorovaga di chef d'état major. Nkuko rusatira nawe yarorovaga di ministre de la défense ariko ari Habyarimana.
Ni ukuvuga yuko Habyarimana niwe wategekaga Rizinde ibyo akora nawe Habyarimana akagutegeka ibyo ukora nka chef d'état major adjoint ni ukuvuga yuko nta kintu cyakorwaga perezida Habyarimana atakizi rero
muri arume nta kintu cyakorwaga nta kintu nakoraga instruction yari yarampaye ibyo bita code de conduite ama mission nuko ngomba kukontrola donc la gestion l'administration la gestion journalière de l'armée nkamuranda konte nkamuproposa resordre akaba ari wewe uzemera nka publia resordre ngatanga resordre yemeye
ni ukuvuga rero yuko narizinde barakoranaga akaba ari we umuha ordre y'ibyo agomba gukora
niwe wa irorove di president akamuproposa wenda programme d'action akazemera cyangwa akazanga ni simbizi sinzi uko bya ntabwo nigeze nkora muri sirote ngo menye uko byagendaga ariko ni inora rande compte ko president
ni ukuvuga yuko aba bantu abatuvuga muri bino biganiro aba banyapolitiki yo muri 73 bafashwe bagafungwa Rizinde yarabizi na perezida abizi na Kavaruganda abizi
Kavaruganda niwe wari ubizi kuko ari wowe wabaga batanze mbapo
ariko na perezida wa republika yarabimenyaga kubera ko bagombaga kumuha raporo
niwe zanyuragaho
raporo zose niwe zanyuragaho
donc Rizinde yarangizaga atro travail yayihaga perezida sinzi niba perezida yarabonaga igihe cyo kubisoma ariko president niwe wari ufite droit yo kwiha Kavaruganda gusa
ni ukuvuga yuko bariya abanyapolitiki baburanishwa perezida wa republika arabimenye
agensi yarabimenye nge ndashaka kukwereka ko étranger dans cette affaire là
oya ni ngombwa kubisobanurira koneshe rubuga ni ngombwa kubisobanurira kubera yuko nakubiye ko mfite inyandiko nini hano uko ugenda usobanurira ndagenda asobanukirwa neza ubwo hanze ntari bukubaze
ufite urubanza rwaciriwe mu Ruhengeri
uyu rubanza rwaciriwe mu Ruhengeri ntabwo ndufite ahubwo urufite wa mpaho nukuba ko ari kapiteni Nyamwasa ari Burasa ari mutabazi
abo ni mbere
ariko abo nibo ndashaka kuvuga abo ngabo nibo basabwe gukora interrogatoire gukorera kubaza abo banyapolitiki ntabwo mwabimenye
oya ibyo yarambiye nyine ati bagiye gukora ibi donc yabadesigne kugira ngo bajye gufasha Rizinde ku muri za enquête préliminaire
ubwo ni byiza kumenya yuko ari perezida Habyarimana wishyiriyeho Burasa Nyamwasa na Mutabazi kugira ngo bajye gukora izo za interrogatoire
wewe kuko nta wundi wundi wagiraga ko hano Burasa yakoraga muri ministeri za la defense na Mutabazi noneho yongeraho na Nyamwasa wakoraga muri état major nuko uriya chef d'état major ministre de la défense président de la république nta wundi wundi washoboraga ko gukora kudezenya nkawe
Washington, ijwi rya Amerika.
mwumvise Colonel Laurence Rubugara hamya ko ibyinshi atarabize kuko bitari mu nshingano ze ko ahubwo wari ubiza ari uyari yungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana Major Théoneste Lizinde wari ushinzwe iperereza icyo gihe nyuma ya coup d'etat mu nyandiko yashije mbere yo kwitaba Imana yemeza ko igihe ubwicanyi bwibasiye abanyapolitiki bwari bumaze kumenyekana yabibwiye Colonel Laurent Serubuga wahise yohereza komanda munyarukiko Matias wari muri Etat Major ashinzwe gukora za nketi yamuhereje rero mu Ruhengeri kugira ngo ajye gukurikirana uko ibintu bimeze ikindi Major Lizinde mu nyandiko yashije yanditse yavuga asobanura ko uwitwa Butsitsi Alphonse nyuma ya coup d'etat yari premier sergent major muri compagnie Ruhengeri yaburwaga na capitaine Biseruka avuga ruko yamubwi ko uwitwa komanda Rwangira he Jean Berkimas wari muri Etat Major yoherejwe mu Ruhengeri ngo ajye kwica abanyapolitiki ikigaragara muri ubwo buhamya nuko sous-officier Butsitsi yaba yaranze kujya kwica abantu bamusubiza ko bishobora kumuviramo ingaruka mbi ijwi rya Amerika ryakoze ubushakashatsi ribifashijwemo namwe mwese mudutega amatwi tumenya aho Butsitsi aherereye Oui, allô?
Oui.
Hallo, mzee Butsitsi. Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika. Ndizera ko noneho twumvikana.
Eh, ndi kumva nacyo ngiye gatoya. Kugira ngo umbwire nomero zawe zandike. Noneho je ifuri za guhamagara. Ndabaga kumva kabisa. Ejo za mahagari kitegeye kwa kumpira.
Okay, sawa. Ikirere nticyari kimeze neza ariko twari tumaze kumenya aho Butsitsi aherereye mu Rwanda mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yagiye kumuganiriza ikibazo nyamukuru twashakiraga igisubizo mbese habayeho gahunda yo kwica abantu niba yarabayeho se yayigizemo uruhe ruhare yanze kwica koko tumwumve
ndabona bigiyemo nk'ibyo ntabona byivanzemo ahubwo njiwe wambaga misi wakuta kuhi chabanu wali kuhanga simbi jimu kabisa kabisa kujizi jenono nanje bagiye banchiza hoba nyicha wali kwa biranga yee
wajira wiza kuhi chabanu wali wa mihe waruri wako
njine wajaka wambaga misi wakuta kuhi chabanu mhanga sinemele kubicha wali kwa nono nanje bagiye za ho banchila mwale wakomba kuhi chwa banchila na mkuzimu wali kundiba nyicha bila wana nila
Hari hehe cyo gihe ni heba kujyanye
yaho mu Ruhengeri nyine hose
eh
no mu kaburi bakatujana yuko kunyisha bikabananira Imana ikurinze nta umuruza kurinze inkuba 10 ngo zigukubite za gukubita ariko tekinike bakoresha ndabamenye yariyo kugira ngo umuntu ahamagare inkuba mu kirere inkuba numuka izi kubita umuntu ibyo bintu birakomeye cyane ndababishonye inkubira kubita ariko ntacuba
None se baguha mission uje wenda nko kwica nk'abantu. Wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari waratashye?
Byari.
Igihe bakubwira ngo uje kwica abantu. Wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari waratashye?
Nayo nkiri mu gisirikare.
None se ko bigoye kwanga itegeko hawe n'umukuru mu gisirikare ngira ngo warabyangaga ntibigire ingaruka bikugiraho.
Kandi ariyo mpamvu nanje nabonye ko bikomeye nkavamo ngivanamo. Ibi nanje kandi barakunisha nanje. Nanje baba bafite gahunda yo kunica ariko mvamo
wavuyemo ari nk'uburyo bwo kubahunga
gukomeza
kugusaba
navuyemo ari uburyo bwo kubahunga ariko maze no kugera hanze bakomeje kumbiga ariko biranga tu
none bakubwira tu wenda urakora ibingibi ukabyanga nta gihano baguhaye mu buryo bw'akazi bisanzwe kuvuga uti wenda bampanishije iki cyangwa se bafashe ikintu gikiniki niki cyemezo babaga bari bafataga igihe babaga bagutumye mission runaka
kaya none si kwa gufungwa mu Ruhengeri si sukuba nanga gufatanya nabo kandi zaga gukunda fatanyije nabo kwica abantu kubera ko ntajaga mu muri gahunda zabo igahunda zabo ntazikurikiraga baranjanaga ibibazo none ubituma nanje nikurayo ariko ku bushake bwanje ariko maze kuyikurayo bakomeza kumbiga ndi hanze kugeza igihe bamfunze ubwo ariko no kunyisha bakanyisha ariko biranga
baki ba misiyo yenda ibara yubaha muri benshi wewe ukabyanga ariko yenda abandi bakabyemera birashoboka simbizi cyangwa hari nabo bose nabandi bose
bari harimo ababyemeraga nyine
nta numwe wibuka muri abo hanabake wibuka mubabje mira wakavuku tienda mbutuwa kura nagaha wabje meye chali kanaka changa kanaka
kanda dekadeza bu nyine kuberi miyakishize mvuye yo abantu baratatanye abandi barapfuye ubu ntabwo nibuka bari buka bise
ariko hari ababyemeraga bo bakajya
kubita hari mama ariko nta numwe ngibona kandi none nakubisha nibyakirira hashize imyaka myinshi bimwe sinyibyibuka ibindi kandi ntabwo nabijangamo kubera ko ntafatanyaga nabo mbese ira gahunda yabari abantu bicaga abantu tabona yigiyemo njimo tabona yigendagamo kuko utayigendamo rero simenye ibyari byo kandi niyo nyigendamo simba nkiriho kuba ngihumeka nuko banshatse ibyabakayibura ariko baza kugira ngo mu gihugu bamfunge kubera ko ndafatanije nabo ariko kunyica banyica ariko byanjye imana niyo uzi uko nyitwaye ikantabara ikandengera ubu tu twarumiwe nico gituma n'ibintu biza simbyivangemo ngarekere iyo nyene ni ibintu byabaye ibintu byinshi cyane none si bya byo kuvuga ngo narwanye n'abantu ndengera abandi mwayibwiye n'iki
turaje ariko zari muzi
no barunzi
umuntu wo bwongereza ni we wakundanye
we yakurikiye amakuru rero
yarayakurikiye yarayakurikiye cyane guturuka mega kuri kudeta muri 73 kayibana bamukuraho we byose yabivuga gutya ariko akaba afite n'ubuhamya bw'abantu
kayibanda bamukuraho ubwana n'ese si ukubyina kubyo kayibanda rwose ndamubuza ari perezida nyine baramufunze bamwisha sibo bamwishe hari ubwo ari indwara yamwishe abanyapolitiki bamwishe ntabwo ari indwara yamwishe n'abanyapolitiki abanyapolitiki rero harimo abeza harimo n'abadashobotse bwana ndabona uko
ubundi yayoboraga nabira
reka da kayibanda aho n'ese umuntu wayoboye igihugu kuva mu ntangiriro akazi igihe bamutwariye hari ikibisi kigaragara yaba yarakoze haje
Washington ijwi rya Amerika
Alphonse Butitsi wahoze mu ngabo z'u Rwanda wemeye kuduha ubuhamya bushimangira ubwo yatanze muri 85 avuga ko yanze kwica abanyapolitiki bo muri 73 yarabyanze yarabyemeye ibyo ni amateka namwese mu mvira rya Amerika muzajye mutwandikira mutwunganire twatangiye iki kiganiro twibaza aho abanyapolitiki bashyizwe bamaze kwicwa amakuru akomeje guhuriza hantu hamwe rwabayanga mu Bugesera mu kaguhe ka Bigogwe irimbi rusange rya Gisenyi na Nyamagumba hafi ya gereza ya Ruhengeri ubu ni ku Musanze mu bushakashatsi ijwi rya Amerika ryakoze twashoboye kubona umuntu uhaturiye wahabyirukiye wabaye umusirikare yemera kutubwira bimwe mu byaji kubera umutekano twahinduye ijwi yitwa Robert Tuyishime arahitwa Shikutimi muri Kanada da aratubwira ko bahambwe ahitwa Nyakiriba ni hehe ni hantu ki tumumve
nakarwa gadapimye metro 100 gadafite ntuza metro 105 noneho yo pied wapa kuri pied de la montagne juste aux armes sur crete ariko nturenge icyo twita muri topographie militaire crete militaire anono ahunga doni yo Nyakiriba
aho ngaho ni naho mwumvaga yuko ariho bahambaga abantu
aho bari gufushingura abantu abo bantu ngo bishwe na Sembagare
ari akantu bavugaga ngo tuvuye gushyingura Kanani ako kantu wanakumvaga bakavuga kavugwaga gate kashaka kuvuga iki
urumva ko abaturage bavugaga ako kantu kandi none akaba abatuye muri karitsiye ntuza Sembagare yaratuyemo uvuga ngo hari imvano yako
bavugaga ngo bavuye guhamba Kanani se bavuye kunywa inzoga bavuye guhamba Kanani bavuye gushingura
bashaka kukuja mu kabari naga bavuyeyo bagiye gushingura ngo twatugiye guhamba Kanani ugwenda nuko ko wenda bavuye guhamba Kanani hari inzoga wenda Sembagare yabagusha nzi ko Sembagare nyine abo baturage bavuga gutyo n'abaturage ba Sembagare aho ahantu Sembagare yaratuye juste ni hafi ya ntuza ya premiere stance ya Ruhengeri ibyo bintu nibo byaravuga ngo bavuye gushingura Kanade maneko niba utarendekaga yumve ngo kucyo baturage bari kuvuga gutyo we niba yarabikoze yagomba kuripotinga kwa zigira nyirazo ese urumva ko zigira nyirazo ntacyo se
naramubajije ambwira ko atabizi cyakoze yambwiye yuko ahantu azi hakingwa abantu ari mu kagohe kabigogwe ibyo bya nyamagumba narabimubajije ambwira yuko atabizi
nyamagumba iyo uvuze nyamagumba nyamagumba nini ni ahubwo uzapresize uvuge muri nyakiriba uzapresize ushyire muri nyakiriba uvuge uti ko numvishe ko hari abantu ngo bahabaga mu mifuka bashaka mu mifuka bakabashyira bakabamba muri nyakiriba ibi ntabwo ubizi nanga imvugo y'abaturage bahari kuri ku gashangiro yo kuvuga ngo tuve gushingura Kanani ntabwo ugeze uyumva
ibyo biranshimishije kubera yuko abumvise ijwi rya Amerika mu kiganiro cya gatanu twahitishije mu bantu ba mbere bishwe harimo kapiteni Bizimana hagakurikiraho Augustin Munyaneza uwa gatatu akaba Aminadab Kanani abo ngabo bakaba aribo bakubiswe inyundo bwa mbere na Sembagare bakabashyira mu mifuka bakajya kubahamba bikaba rero bishobora kuba bifitanye isano n'iyo mifuka uri muvuga
yes noneho afite buryo tuma umaze gukora ikiganiro tukoraga ku materi buryo twakoze ku materi twasanze umuntu agucije ukuri ari mugenzi buryo rero ati ntuza na Simba nawe ashaka kugisha ukuri umuntu ubatisha bwa Serubuga Serubuga arabeshaka
ariko Serubuga mubaza n'ibyerekeranye n'abantu bapfuye yarabaguye ku Gisenyi yarabaguye mu Ruhengeri nubwo yemera ko yo hari amafaranga yatanze ngo yo kujya guha abasirikare bajyaga kubabaza kubaza izo mfungwa ariko ntiyemera ko hari uwapfuye n'abapfuye ntabwo bazi ntazi n'igihe biciwe
nibyo umuhungu wari zinde yavuze bari abantu bashatse kugira ngo babaze birashoboka ko rizinde wenda hari ibyo yakoze ariko rizinde ntabwo ari igicucu ku buryo nshobora kwica imfungwa za politiki ngo azibareho ntaboneka zari yabiherewe bari abantu ntabwo wari umutungo we bari abantu bafunzwe na leta ndetse ari kwica bari abantu gute leta itabizi
nicyo nicyo kibazo abantu benshi bibaza natwe twibaza kandi niba warumvise neza mu kindi kiganiro aho nari nakiriye Madame Esperance Mutwe Kadwera mu kiganiro agiranye na Perezida wa Repubulika Perezida Habyarimana yemeye ko kuba abantu barapfuye bigomba kubarwa kuri leta nubwo avuga ko babamwicanye ariwe ugomba kubabazwa ibyo yarabyemeye nubwo bwose yari yaremeye gusaba imbabazi avuga ko igihe kitaragera Imana yamuhamagaye atarazisaba ibindi bizakurikira tuzabimenya hanyuma nakubwira ko na Serubuga nawe mu kiganiro avuga yuko ngo bibabaje kubona abantu baraguye mu maboko ya leta bakaburirwa irengero ayo niyo magambo ya Serubuga
ariko se buretse kubaze rizinde yarafungiwe kudeta yabaye muri bamufunze muri 1981 sibyo mbere 1981 kuki batari baramureze bo ba
icyo ni ikibazo
kandi kuba febre 1981 kuki abo ibyo bintu by'imfungwa byaza ruko bamaze kuvuga ngo yaragiye gukora kudeta ahubwo ni kugira nsubiye inyuma gato uzabaze n'abiseruka nawe niba atarigeze yumva ikintu nyakiriba
Biseruka naramuvugishije nakomeje kumuhamagara kenshi ariko yambwiye yuko ibyiza twazabivugana ngiye mu Rwanda tukicarana tukaganira namubwiye ko ntegereje yuko kino gihe cya COVID-19 cyarangira kugira ngo dukomorerwe mu ngendo nkaba ntekereza yuko ibyo nibishoboka nzagenda nkamwegera tukaganira akampa makuru yanyemereye
za uzamuto uzamuze nabyo donc ibintu ijambo nakiri
rizinde aburana warabimenye hari icyo wamenye ku iburana rya rizinde watubwira
oya kandi twaraburanishwe mu ibanga ngenda kuzana navuye ku ishuri mvuye gufata birote hari mu gitondo twazifashe mu gitondo deja icyo gihe n'imvura yari kuko bari bamanitseho parere hari kuri minuza kuri 3 distance yaruhengeri bizinda tinjira atangiye kwa ngo ntashakura na ngo president wa republika adahari tabazi disconnecting baravuga ngo no urubanza rwa rizinde ruraburanishwa nibanga urugiye kubanishwa awiklu noneho rero kuwo mugoroba niho nabonye magari aje wacu aje gusura mukuru wanjye numva ari kumubwira ngo yaje gukurikirana urubanza rwa arizinde intumwa ya presidansi yarukurikiranye
kuva rutangiye kugeza rurangiye kandi ari intumwa ya presidansi ni intumwa ya presidansi cyangwa intumwa ya perezida
intumwa ya perezida
niko yabwiye mukuru wawe
nibyo niyumviye ibyo nkubwira nibyo niyumviye bivuye mu kanwa ka magari
Magadi Etienne ari mu gihugu cy'u Rwanda nawe tuzagerageza kumubaza nibidushobakira kugira ngo adusangize ku makuru dukeneye kubera yuko amadosiye menshi y'urubanza rwarizinde ndetse n'imanza zindi zabaye ziba n'abanyapolitiki muri 73 zarahiye zarabuze ntizigaragara mbere yuko nkureka Robert tuyishime ibyo byo gutwikaza inkiko amadosiye akahira makabura wigeze ubyumva bivugwa hafa aho iwanyu
ntabwo urukiko tuzi ko rwahiye ariko kure ku cyo gihe twatugisinziriye tukiririmba emereniki nta muntu ugeze akeka yibaza ku mpapuro urukiko rwahiye ya gusa sinarangiza donc ku makuru yerekeranye na Nyakiriba n'urupfu rwa Kanani usiba uzashaka abantu bibikwerere kuva ku myaka 35 bari baturuye muri karagace Sembagari yaratuyemo
imfubyi zaba ari abanyapolitiki ndetse n'abapfakazi babo n'abandi banyarwanda bakunda ukuri bakumvise uyu munsi ndahamya yuko bagushimiye kubera ko wababwije ukuri ukuje urukundo nongere ngushimire ijwi rya Amerika riragushimiye cyane
urakoze cyane Venusi
kugira ngo ingingo yitwa ry'abanyapolitiki yumvikane neza ndifuza kugarura muri iki kiganiro Colonel Laurent Serubuga kugira ngo atubwire niba hari amabwiriza yavuye muri Etat Major ahabwa abagomba kwica abantu
Procureur General enquête yakoresheje d'ailleurs n'abantu bose batatekerezaga buretse zari mere zashirikiraga gusa tutoturu nuko ira etabli kwa abo bantu bagiye bava muri prison bagiye bajyanwa bajya basohorwa muri prison n'abo bantu bo muri service penitentiaire bitaga service penitentiaire bakabura nta munyururu uko batubwiye mu rubanza hariyo serivisi de renseignement militaire nizo zakoreye raporo chef d'état major bavugaga ko nta munyururu wavuye muri prison uretse abo batatu bavuye ku Gisenyi
baba ndi twavuze Kalisa na Gasamunyiga na Gakire
uretse abandi nta wavuye muri prison d'après uko iyo raporo de service de renseignement zakoreye chef d'état major
nta waguye muri prison cyangwa nta wavuyeyo
ntawaguye muri prison ni raporo de renseignement bari bahaye chef d'état major niyo nasomye
ariko se ukaba wibwira ko iyo raporo bahaga chef d'état major ari perezida Habyarimana iyo raporo yabaga ariyo cyangwa yarabaga yashuraga kuba
oya no ni raporo yabagiye mu rukiko abari mu rukiko iyo bakoreye chef d'état major naho kuri bariya raporo zose twari dutegereje kuri komanda wo mu Ruhengeri na komanda wo ku Gisenyi nakubwiye uko zazaga zivuga kandi procureur Kavaro Kayibanda yarazisomye asanga nta kintu kigize kimwungura
ariko se nyine izo raporo zavugaga ngo situation normale umusirikare yavuga ngo situation normale kandi abantu barimo bapfa
ubwo naba ngiye guca urubanza kandi njyewe ndaraporta ibyo byanditswe
ariko hari abasirikare bamwe bavugwa mu kuba baragize uruhare mu bwicanyi bwabo banyapolitiki n'abandi bagiye batuma utwe bakoherezwa kuvurirwa hanze hari abo mwigeze mumenya mwebwe
nawe nzi kuko don't niba dukurikije ibyo byabaye mu by'urubanza rwerekanye kwabo bantu bapfaga bavuye muri prison kandi bajyanwe n'abantu bo muri service penitentiaire icyo gihe na nubwo bategekwaga abo muri service centrale de renseignement bategekwaga n'umusirikare hari harimo umusirikare umwe witwaga Sebigega kandi ngo nkeka ko atagiye muri ndakeka sindisira atagiye muri ayo nta musirikare wundi nkeka wagiyemo niko nkeka simbize na kuko nakurikiye
ariko ubundi bari abanyapolitiki imanza zabo zakiriwe hehe kuki tutazibona aho ziri
ubanza makuru Martial se ntiyabereye mu Ruhengeri
wari uyiyoboye yari umwe mu muri le camarade du 5 juillet major ntibitura
ndakubwira icyo narinzi nuko n'urukiko rwavuze ko hata no procureure mu rukiko yavuze ko kugeza igihe urubanza rwabereye batari bazi aho bakinguye
nimbibaza gutyo yenda uri bwongera umbaza uti kucyubaza ibibazo byo gushaka gukimanza nari ngiye kwibaza bishoboka gute yuko muri Repubulika y'u Rwanda abanyapolitiki 64 bamwe bavuga 57 ariko yubazi yubara kugeza ubu ngubu mubare uragera kuri 64 kubera ko harimo n'abarimu harimo n'abainspektori harimo n'abashefu bamaza parti bya n'uyu ntago bari abanyapolitiki bakomeye gusa abo bantu bagafatwa bagafungwa bakicwa bakabura ntihagire n'umenya aho abo bantu bahambwe abanyarwanda ntihagire n'umubaza ati abo bantu bahambwe hehe ibyo bintu umva ari ibintu bitagatifu rwose
kandi ari byo abacuje babagize nyine ntibashobore kubona igisubizo ngira ngo
none se mwebwe nk'abategetsi ntawe wowe ndakubaza nk'umuntu wari membre du comité pour la paix internationale mwakoze coup d'état amateka azagumana yuko mwahinduye ubutegetsi igihugu murakiyobora ntago mwabyivanaho nk'umutegetsi w'icyo gihe iyo mutekereje yuko abantu
niko kimwe mu bibabaza abantu nanjye ndimwo nuko kubona abantu bari bari mu maboko y'ubucamanza babura
none se urumva bita
ni ikibazo
none se ikibazo kirushijeho
agahinda
noneho ikibazo kirushijeho nuko haje kuba icyemezo gifashwe na perezida wa Repubulika icyo kubabarira abo bantu kugira ngo ibyo bita mu gifaransa amnesty bahawe imbabazi ndetse hatangwa n'itegeko ryo kubafungura aho bantu bagiye gufungurwa barabura perezida wa Repubulika yajya gutanga imbabazi agatanga agaciteka ryo gufungura ibyo ngibyo abikora yabigiriwe mu inama nande
na ministre wa interior
wari ministre wa interior icyo gihe wagira inama perezida wa Repubulika yo ku
ntabwo sinzi niba ari Kanyara mu cyangwa ari abana bakize
nuko ko hari imikintu nakwita ubufatanye cyaha nimba perezida baramubeshye bakamubwira yuko abantu bariho bagomba gufungurwa hanyuma agatanga n'iteka ko bababariye ndetse niyo njongereho akanavuga yuko abo bantu bahawe impozamarira bamwe babyita gushinyagura abandi babyita uko bashaka ariko nkaje umunyamakuru ndibaza icyo ari cyo ntabwo mbyumva
wowe udi izisama ikibazo wibaza wenda n'undi wende yakibaza hanyuma se bajya gusuprima kuru Martiali ho bata edonko procureur wariho wabarekaga aga suprema kuru Martiali abantu bose bataraburana nzo ntabwo ari ikibazo ibyo se ni ibibazo
urukiko rudasanzwe rwashyiriweho kuburanisha abo banyapolitiki rwasheshwe rutarangije imirimo yarwo ibibazo Serubuga yibaza muri benshi mu byibaza twakire Dr. Pio Kamoso wakoze ubushakashatsi kuri coup d'etat iyo muri 73 n'inkurikizi zayo ubatuye mu gihugu cya Canada Dr. Pio Kamoso kaze neza ku ijwi rya Amerika
Urakoze cyane bwana Veniste kuntumira muri iki kiganiro cyawe kandi ndabashimira rwose kuba ijwi rya Amerika ryarifuje guha abantu kugeza abantu ukuri kubyabaye mu mateka yacu
Urakoze cyane nkwakiriye kugira ngo utunganire duhereye cyane cyane ku byo Konerise Rubuga yavugaga kwishyirwaho ryaruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki abayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda mu kibazo namubajije hari kumenya impamvu rwacuye igihe rukarangiza imirimo itarangiye bicagashije twibutse gato kubera ubushakashatsi wakoze urwo rukiko ubundi rwagiyeho rute rugamije iki
nkurikije ubushakashatsi nakoze mu bintu nagiye soma nasanze urukiko uruya bise kuri Martial waragiyeho mu nama ya komite y'umwe n'amahoro yabaye ku itariki 24 z'ukwa 8 muri 2023 urwo rukiko urukaba rwari rushinzwe guhana wari rushinzwe gucira urubanza abantu ngo bari bagiye gutuma igihugu kigwa mu rwobo mu ijoro ry'uwa 4 n'uwa 5 muri 2023 nabateguye imvururu ne imvururu zabanjirije iyo tariki. Ubwo rero nakomeje gushakisha ndeba ese urwo rukiko rwakoze iki? Ese urubanza rwabaye ryari? Nkurikije ibyo nashoboye kubona rero ku itariki ya 9 ukwezi kwa 6 muri 2024 mu nama ya guverinoma noneho nibwo urukiko rwashyizweho ku buryo bw'amategeko hagiye itegeko teka ryo bita dekrerwa rishyiraho urwo rukiko iryo tegeko teka rero rikaba ryavuze ko hagiye urukiko ngo nkuko icyemezo cyafashwe mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro kuri 24 z'ukwa 8 2023 ngo hagiyeho urukiko nkuko biteganywa n'itegeko nshinga urwo rukiko rukaba ari rwo rwonyine rufite ububasha bwo gucira imanza ibyaha bijyana ku mutekano w'igihugu aricyo bita atteinte à la sûreté de l'état noneho rero bakavuga ko imanza ziciwe n'urwo rukiko zitajuririrwa aho nakunze kubyibazaho kubera icyo abantu bacirwa imanza izo manza zikaba zitajuririrwa
none mu bitabye urwo rukiko mu bushakashatsi wakoze ubonamo izo ngeri uko arebyiri abahungabanije umutekano mbere ya kudeta n'abafashwe nyuma ya kudeta bose bari barimo
bwana Veniste biragoye kuba umuntu yavuga ngo bari barimo cyangwa ntibari barimo kuko ntabwo twigeze tumenya imyanzuro y'urwo rubanza ubushakashatsi bwose nakoze nabajije abantu b'abahanga nasomye ibitabo byinshi ndetse n'umuhanga mu mategeko witwa Professor Regens wanditse ibitabo byinshi by'amategeko yigisha no muri Université y'u Rwanda yavuze ko urwo rubanza yarushakishije akarubura ni ukuvuga yuko rero ibyo ni ibyakekwaga wenda abo bantu babajyanye babakekera ariko nta gihamya yigeze igaragara dukurikije rero n'ubushakashatsi twakoze kugira ngo twabyanditse no mu nyandiko nakoranye na mugenzi wanjye Albert Bizindori imvururu zabanjirije coup d'etat abenshi bavuga ko zatangiriye muri université kandi ziyobowe na komite yitwaga ngo Comité du Salut Public muri abo bantu ntawigeze abazwa mu rubanza gasobanure izo mvururu aho zaturutse kandi muri abo bantu nta n'umwe wigeze yerekana aho bahuriye n'abantu bari bafashwe barimo Perezida Gregory Kayibanda na bagenzi be bari bafashwe mu ijoro nyuma y'ijoro ry'uwa kane n'uwa gatanu nyakanga. Ku buryo rero ibyo twavuga byose ni ibintu umuntu yavuga ko byari ibirego, ariko nta gihamya yigeze igaragara. Ku bijyanye rero na n'ibyabaye mu ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu nyakanga, nk'uko mwabivuze mu biganiro byabanjirije, byagaragaye yuko icyagenderwagaho ni ikintu kimwe, ni imvugo ya Perezida Habyarimana uko yagiye yayiganirira ari abasirikare bagenzi be, ari abaminisitiri bari kumwe muri guverinoma, uretse ko na nyuma byagiye biza mu binyamakuru. Aho hose rero ni imvugo y'umuntu. Ubundi mu bucamanza bakunda kuvuga ngo mu kiratini niho bakunda kuvuga ngo unus testis testis nullus, nuvuga yuko iyo umutangabuhamya ari umwe nta mutangabuhamya uba ufite, kuko umutangabuhamya agomba kugira abandi bemeza ibyo avuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nakomeje kwandika muri benshi mugaragaza ko ingengagihe programu ya Juvenal Habyarimana itagaragara neza, Ijwi rya Amerika ryakomeje gucukumbura tubona uwabonye Juvenal Habyarimana waje kuba Perezida wa Repubulika yamubonye ku Gisenyi ku itariki ya kane ishyira ya gatanu nyakanga. Yitwa Alexis Kayigema, atuye mu Bubiligi. Alexis Kayigema, kaze neza kuri Ijwi rya Amerika.
Ndabumva rwose, murakoze cyane. Ngutumye hano mu kiganiro ku Ijwi rya Amerika kugira ngo utuganirize ku mateka yo muri 73. Banza wibwira bakumva muri 73 igihe kudeta ibaye, wari uri hehe, wakoraga iki?
Njyewe muri 73 nakoraga ku Nyundo muri Ekonoma General, nari representant legal de la jeunesse agricole catholique, nari mpagarariye umuryango gatulika w'abahinzi, ahandi babitaga GIOS ariko iwacu byari GIAC. Ubwo ngubwo nari mpagarariye urugikorwa rw'abahinzi muri Nyundo yose.
Ku buryo ubu ngubu nkubajije nti mbese Musenyeri Bigira Umwami waramubonaga, uwari presi mwaravuganaga, abo bategetsi bose mwarakoranaga?
Rwose Musenyeri Bigira Umwami naramubonaga cyane, ibiro bye nabigeragamo, twakuraga za article akagenda tukamwaka ibyo dushobora kwandika, twandikira urubyiruko kimwe na ba Ekonomi General Karibushi. Nta rwose Musenyeri Bigira Umwami rwose ndamuzi cyane.
Abategetsi bandi ba leta se bo wari ubazi? Ndavuga nk'aba commanda de place, umuyobozi wa gisirikare mu karere na polisi, abo nabo wabageragaho wari ubazi?
Umuntu twashoboye kumenya icyo gihe muri 73 hari Kanyarengwe niwe waje gutegeka iseminari yo ku Nyundo, ariko hari na grand seminari yo barayishenye, abafaratiri bose baragenda, abose baragenda, bamwe babuherewe upati babuhereye Igoma, abandi babuhereye Burundi, hari bake bashoboye kugaruka barimo uwitwa Padiri Gasake na Padiri Nzanana. Ariko noneho umutegetsi nari nzi wakundaga kuza mu iseminari ni komanda w'ikigo cya gisirikari cyo ku Gisenyi,
yitwaga nde?
Yitwaga Kapitene Rwagasirita.
Ayo makuru yose ndayakubaza, twari ubushakashatsi bucukumbuye ndimo nkora nshaka kugeraho. Ndashaka umuntu wambwira ikintu Habyarimana Juvenal yakoze ku itariki ya kane ivugwa yuko yari yaje ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Icyo gihe muri ayo matariki hari ikintu waba waramenye ko wakoraga ari hafi ya Kiliziya? Ubwo bukwe bwarateguwe koko? Ibyo bintu byabayeho?
Mu by'ukuri icyo nabonye kuri uwo munsi itariki ya kane saa tatu za mu gitondo muri Ekonoma General, Kanyarengwe yarahanyuze kubera ko mbere niwe asanzwe ategeka iseminari, ariko yari umuntu ntakibona umwe utagaragara wihuta cyane mu modoka, nta n'umushoferi yagiraga. Araza anyura muri Ekonoma General aragenda ajya mu iseminari, avuye mu iseminari ubwo yo mu kasubira amanuka ku Gisenyi. Nyuma yaho saa yine haje Biseruka ari mu ijipi, we n'uwitwa Burasanzwe wari komiseri, ariko Burasanzwe yari komiseri ariko ngo bari baramwirukanye, we ndamuzi nabi kuko bombi ndabazi. Baje gufata lisansi muri Ekonoma General bahita bamanuka bajya ku Nyundo. Saa sita n'igi iruhande rwa serivisi kandi gice twagiye kubona tubona imodoka Mercedes Benz iramanutse kuko hari ku muhanda neza neza aho naho kwishyura igenda buhoro minisitiri Habyarimana tumubona ndetse yarahagaze amanura n'ikirahuri aradupetera natwe turamupetera yari kumwe n'umushoferi we ubwo aramanuka ajya ku gisenyi ariko noneho rero ubwo ngubwo tugenda twongera gusubira ku kazi saa kumi n'imwe dutashye twagarutse aho ngaho kuko hari no mu matariki meza kuri Amerika turi kumwe kuko hafi yaho hari uruganda rwa Punda abakozi muri Punda baraza turakomeza turiga turiganirira barimo abitwa ba Zentinefu umuhungu bamwe ndende bamwitaga Vandenefu n'abandi benshi cyane sinshobora kubabwira amazina yabo ari kumwe cyane noneho saa kumi n'ebyiri twabonye nanone iyo modoka y'umweru ya minisitiri izamutse ariko ntabwo yihutaga nka kane yarenga atunyuraho aho ngaho ku kabari ka Amerika arazamuka baragenda noneho ariko saa kumi n'ebyiri n'igice twagiye kubona tubona amakamyo ari arazamutse arimo abasirikare ariko yarimo abasirikare ubona bakeneye nk'imirwano rwose bazamuka bajya mu Ruhengeri ubwo twarikomereje gutyo mu gitondo twumva ngo ni kudeta ariko wabidusobanuye neza wari inshuti yacu umwarimu witwa Sebahunde murumuna Burasanzwe Sebahunde Maurice yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we Burasanzwe ari komiseri yamubwiye iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na Burasanzwe uwo mukuru wenyine icyo dutangaje rero uwo Sebahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasinyuma kandi ndi umwe mu bakomeye
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we
mu by'ukuri byantangaza birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye rwose nabo twari kumwe nshobora kuvuga amazina yabo niba bariho nari kumwe n'umusore twakoranaga witwa Eutere nari kumwe na mekanisiye shefu wa ekonoma jenerali
urambwira ibyo wihagarariyeho ntabwo mbwira ibyo wumvise
rwose nuwo nguwo nakubwira ngo witwa Vandenefu atuye aho ngaho juste aho ngaho hafi ya ekonoma jenerali nawe icyo gihe twari kumwe mwene ngendende arazwi hose mu bugoyi bwose niba bariho rwose nabo sinzi aho bari ariko nabo bazabihamya kuko twari kumwe rwose
Alexi Kayigema ndagushimiye cyane kubw'ubu buhamya bwiza kandi bukomeye uhaye ijwi ry'Amerika
murakoze ndabashimiye
nibutse ko Alexi Kayigema ni we wa mbere utanze ubuhamya bwerekeranye n'aho Jenerali Habyarimana yari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi 2023 ijwi rya Amerika ryakomeje gusaba abayumva kutubwira ibyo babonye
Washington ijwi rya Amerika
dusubire kuri Pio Kamoso ugira icyo avuga ku rukiko rudasanzwe rwaciriye imanza abayobozi bo muri leta ya Perezida Kayibanda
biragoye kuvuga yuko urwo rukiko kuko rwahamije abo ngabo ibyaha nk'uko nyuma baje kubivuga ariko nanone kuba nta kopi y'urubanza yerekana ababuranye kubireguye ndetse wenda nanahera aho mvuga yuko nurubazo ukuntu rwabaye tutakurikije mbese amategeko ajyana y'urubanza rutabogamye
ibyo ni byiza birumvikana ariko dukeneye no kumenya ibyavugiwe muri urwo rubanza abo bantu bari barwitabye barezwe iki kugira ngo turebe niba barabonye n'ubunganira ariko tubanze tumenye icyo barezwe kugira ngo tukizamukireho turebe uko bireguye n'ukuntu baje gushyirwaho icyaha bashyizweho
icyo nakubwira nuko nta hantu na hamwe nta nyandiko n'imwe yashoboye kutugaragariza iby'abo bantu barezwe n'uko bireguye icyabitubwira abantu babitubwira n'abari bahari ngo rero hari abaciye urubanza bakiriho nkeka ko mu byo bafasha abanyarwanda rwose kugira ngo basobanukirwe amateka yabo ari uko basobanura urwo rubanza uko rwagenze niba nta kintu giteye isoni kirimo nkeka ko byaba byiza babisangije abanyarwanda bakamenya amateka yabo uko wenda mu minsi iri imbere urubyiruko narwo ruzaba rwibaza ati ese ibintu byagenze bite nge icyo nicyo nasaba rwose ababizi bose yuko bajya imbere bagasobanurira abanyarwanda uko byagenze kuko inyandiko zo ntazo nyuma byaje kuvuga ko zahiriye mu rukiko nta na kopi n'imwe twashoboye kubona
urakoze cyane Dr. Pio Kamusu nagira ngo mbwire abumva ijwi ry'Amerika ko nk'uko abivugaga wari ukuriye urwo rukiko rudasanzwe yari Major Bonaventure Ntibitura ubagombe kuba ari Colonel Bonaventure Ntibitura akaba ari mu zabukuru akaba atuye mu gihugu kimwe cyo mu Burayi ijwi ry'Amerika ryagerageje inshuro nyinshi kumuhamagara tumutumaho turamwandikira tumusaba kwitabira kino kiganiro kugira ngo abwire abanyarwanda uko byagenze uko izo manza yaciye zagenze kugira ngo abanyarwanda bamenye amateka yabo na n'ubu turacyamutegereje ntiturambirwa turagutegereje ko ne Ntibitura aho uri hose ukabumva ijwi ry'Amerika uwumve ko abanyarwanda bagutezeho byinshi bifuza ko ababwira byinshi ku mateka banyuzemo amwe atari meza ariko ukabasobanurira bakabyumva Dr. Pio Kamuso ijambo n'iryawe turi gusubije warugezaho udusobanurira ikumikorere ya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije bari abantu hari icyo ushaka kongeraho mbere yuko tuhava tukagana ku yindi ngingo nayo nifuza ko tuganiraho
icyo nakongeraho nuko nkuko byagaragaye ari mu nyandiko nyinshi nagiye nsoma ndetse ari z'abanyarwanda n'iz'abanyamahanga nuko abantu bose bakemanze ukurwo rubanza rwagenze bakavuga ko atari urubanza ruciye rwose mu buryo butabogamye kuko butubahirije uburenganzira bw'ababuranaga gira neza
abantu uvuga batasurwaga aho bari muri gereza hari abantu bamwe bashoboraga kubageraho ndavuga abaganga babo bageraga ishoboraga kubabona bakareba uko bameze sinzi niba kwabaga ari ukubavura ariko icyo nzi ni uko hari abaganga bageze muri gereza yenda bapfuye bagira ngo berekane yuko barebe niba abo bantu bapfuye koko barebe n'icyabishe iki kibazo ngiye kukiguha kubera ko nshimishije kwakira ku ijwi ry'Amerika nk'umuganga ubanze umbwire Dr. Pio Kamuso abaganga mwebwe indahiro muvuga yitwa indahiro y'abaganga iyo bita mu gifaransa le serment d'Hippocrate iteganya iki mu Rwanda murahirira iki
iyo ni indahiro yagiyeho kera mbese kuko uriya witwa Hippocrate ni umuganga w'umugereki wa kera w'igihangange umwe mu baganga b'ibihangange ubwo rero indahiro barayimwitiriye kuko ni indahiro koko irimo inshingano umuganga wese yakagombye gukurikiza ubwo buri gihugu kirayifata kikayishyiramo amagambo ajyanye wenda n'amategeko yabo ariko muri make nakubwira ibigize iyo ndahiro icya mbere ni ukuzuza inshingano zawe ku barwayi ubishyizeho umutima n'ubunyangamugayo icya kabiri ni uguha umurwayi amakuru yose ajyanye n'uburwayi bwe ntibyamufasha kwifata neza noneho ukanubahiriza ubwigenge bwe bwo guhitamo ari imiti cyangwa uburyo runaka ugiye kumuvura. Ikindi ni ukubaha ibanga ry'akazi. Ikindi ni gukurikiza amategeko agenga umwuga w'ubuganga. Ugakora kinyamwuga ari byo bita deontologie professionnelle. Kwirinda ikintu cyose cyagirira nabi cyangwa cyashyira ubuzima bw'umurwayi mu kaga. Mbese izo ni ingingo z'ingenzi. Aha indahiro zose mu bihugu byose usanga ibyo bintu bigaragaramo.
Abo bantu barabantu birumvikana bashoboraga kurwara. Mu makuru dufite twamenye yuko hari umuganga wayoboraga ibitaro bya Ruhengeri wabasuraga akamenya uko bameze, nimba hari upfuye akakorerwa impapuro zerekana ko yapfuye, hakavugwa n'icyatumye uwo muntu apfa. Ni Dr. Hakizimana Cyprien nawe twakomeje guhamagara muri icyo kiganiro, dutegereje yuko azatwitaba. Ayo makuru warayumvise, niba warayumvise mu bushakashatsi bwawe, icyuzi n'iki watangariza abanyarwanda?
Nuko Veniste, koko ayo makuru narayumvise. Kuyumva ko ni nukumva abantu bayavuga, ariko no kuyasoma nagiye nsoma yuko hari umuganga wakurikiranaga izo mfungwa ndetse zakitaba Imana akazikorera impapuro zihamya yuko bitabye Imana. Ubundi kuri izo mpapuro bagomba gushyiraho n'impamvu icyateye urwo rupfu. Ibyo ni ibyo nagiye nsoma hirya no hino, ariko nzi ko no mu rubanza rwari izinde byaravuzwe ko ari impapuro zasinywagaho n'umuganga. Gusa mu rubanza bavuze ko ngo izinde yari afite impapuro z'inyiganano, ariko umuntu yakibaza niba harakozwe expertise koko kugira ngo bigaragaze ko izo mpapuro zari inyiganano. Niba zarakozwe se niba ari inyiganano, byo wenda uwo muganga wenda ntago yabibazwa cyane. Ariko niba atari inyiganano, nanone ubwo hagombye kubazwa uko yabonye abo barwayi, niba koko n'icyatumye abantu, kuko iyo umuntu yitabye Imana bagomba kuno kugeza no ku muryango yuko umuntu yitabye Imana bakamubwira n'impamvu. Nkeka ko ari ikibazo kiriho ari uko abantu batigeze bamenya abantu bitabye Imana ryari, impamvu icyabishe ni iki. Muri 79 ngira ngo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere ihuno niho batanze ngo imbabazi ku banyururu bose bo mu gihugu, nta nubwo ari z'abanyapolitiki gusa, n'abanyururu bose bari mu gihugu bagenda babagabanyiriza ibihano. Ubwo nibwo abantu bibazaga bati wenda bazamfunga noneho abantu bazabona zimwe zisohotse, wenda bari bafungiye nk'imyaka 2 cyangwa 3. Ariko ibyo ntibyashobotse. Nyuma haza gusohoka inyandiko zanditswe mu binyamakuru, ndibuka nko muri dialogue mu padiri witwa Chanoine yasohoye inyandiko yibaza tese abantu bafunzwe kuki batarekanga basurwe, imiryango iribaza abo bashakanye baribaza bati bari he, abana barabaza ba nyina bati bari he. Nabwo icyo ntago kigeze gisubizwa. Ubwo nyuma niho muri 1985 nibwo haje kuba urubanza ruvuga ko abo bantu bitabye Imana, urubanza bise rwari izindi. Ubwo naho numva narangiriza kugira ngo meba hayi muri make ibyo twashoboye gucukumbura.
Urakoze cyane Dr. Pio Kamuso kuri ubwo bushakashatsi bwawe bwiza budufashije kumva imifungire n'imibereho y'izimfungwa za politiki. Urakoze cyane kubwa aka kanya gakomeye cyane wahaye Ijwi rya Amerika. Tuzongera twakire n'abandi bashakashatsi, kandi nawe uramutse usanze hari ikindi gitekerezo ufite wumva wakongeraho kugira ngo twese hamwe dushobore kubaka amateka mashya y'u Rwanda rwiza, uzaduhamagare ku Ijwi rya Amerika tuzaguha ijambo.
Namwe murakoze.
Ikiganiro ku mateka y'u Rwanda twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano tugisozereje, hamwe na Claude Ganza mu Nyamagana wamfashije kugitegura, na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kwa mudutega amatwi buri munsi. munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.